KM Music.
Exclusive to Zayd Hype Man.
Jijijirante. Vive como maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while. Vive como maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while. Umani. But you love and yet you panga chalo. Kuzunguluka nikaliona po. Even across the world, everybody's looking for love. Everybody's in need of love. If your fiance, if you're my silver gold, you might be that. But the investment in ya como tima. Ni forever. Ibe kamo maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while. Iwe kamo maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while. Umami. Chalo chua mwana wako mwami. Tero se life you want my feel no material. Bambi to fire feel the little things to dumb up on my video. Watching the stars Monday together. Taking a little walk by the river. Those are the real things that money can't buy. Those are the things that make you touch the sky. Ibe kamo maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while. Ibe kamo maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while. Mami. Everything is gonna be alright. So if you are that special someone, we should be safe. Cause love is everything. Ibe kamo maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while. Ibe kamo maboko ya mtu wa kutemwa. Chalo chua mwana wako. Material only lasts for a while, mami. Chalo chua mwana wako, mami.
Exclusive to Zayd Hype Man.